steps, baby. Steps, baby. Steps, baby. Steps, baby.
What music is it that cool?
Bize kufuna wachikondi ati akale wakongola enali bize kusaka wachikondi ati akale wakalidwe ine ndi mango seka voti wabwino ndine natenga oposa wanga yunzo sateka anachedwa pona malenga wabwino natenga ndine yo okongola natenga ndine yo ine kupangila Kupangila, ine kupangila, kupangila.
Yeah, se uyu ndi wanga sindi gawana akayesa kulowa ndi mauza sizanga ama ndi vesa ndi mawanga siza pa drama ndi mamupanga proud osa ti kamera ndi kamufuna ama car tight ndiye sindifuna ma DM usiku pa light akandiyangana ndi mamva peace ndi mtima wanga umse no listen ndiye sindimusiya ndi mamunanga love yathu ya pa mam sindingaende panja sweet boy wanga koma si soja akandisowa ndi makhala khoda ama ndi hoda
wabwino natenga ndineyo okongola natenga ndineyo ine kupangila
So designer, she makes me feel finer. Shine like a diamond, ain't never 29. No one say why. Ina sanga iweyo. No one say why. Ina konda iweyo. De usa luba luba.
Ine kupangila.
Usa toka toka.
Kuma ama ndi kumbukila Sindika ikila ntima wanga ulishuo Aka kala nane ndimba lafu yoti pure Ndika mutenga jaili siva weekend Ndiye usa nfuse za exit Amene ndi wanga that's the end It's a goddess baby you got it
music@bz.com